the Mr. Firecracker. Usicheze na muda, na muda ndo pesa man.
Rap medicine, Dr. Lyrical King. Nazaliwa hip hop, booth Lebanoni. Kinasa kwa speaker na sticker Lebanoni. Yo, mic is on, punch make a Tyson. Booty ni pesa, izi atua ni munda. Niko bali na ukuda, beze bari na lunda. No wala nini ni atari na luga. Pamba, ganja, viwanja. Laga, langa, mkwanja. Mawazo kaje mo. I need some money. So pesa madafu itanumiza roo. Na na rap ra kwenye midundo na flow. Yani ni high na low. Niko chaka na go. Saka chini na yo. Macho kwenye muda. Macho kwenye salari. Ya kaisari nipewe mimi. Yenzi huru, ipe duru, ipe nuru.
Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, wakuna. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa.
Ipe mix, ipe kicks, repeating to pay bills. Miti na nipa rosto na msokoto sina skills. Changa la woto ni kilala na otomoto. Stay away koto ndoto na run big deals. Mdundo sikia tungo, unasikio nye pes. Wezi kunisikia na snitch kwenye vest. Speed kwenye cash, penya kila toto. Tafuti dadi ya mademu anoni njima man. Tafuta kila sehema tekiwa njera man. I stay close to the eat. And even when nigga was close to defeat. I rose to my feet, to express my pain. I rode to the beat, no more living hard. Some is to get money, stay on stair. To spend time with who, play on player. I need to kick your snare on air. The new one, but your boys are missing, yeah.
Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, wakuna. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa. Angalia muda, angalia pesa. Muda na pesa, muda na pesa.
Yeah, ebana yani, cheza na kila kitu. Ila usicheze na muda. Kwa sababu muda ndo pesa. So Mr. Yeah, mfwede fwede black cut. Producer team fwede, fwede. Ivo yani. Yeah, tulia wapo.